gudoomiye maamulka degmada Birdaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Xasan Araase iyo waliba uu ku hadlay baahiyo haysta dadka barakacyaalka ka noolan kaamamka ka yelan dowladka degmadaas. Maxamed Isaaq Xasan Araase gudoomiye degmada Birdaale iyo saas oo kala aan ka baaqay hay'ado samafalka iyo gurmad binna aadanama iyo hal diran dadka barakacyaalka ka nool degmadaas oo wajahaya xaalad nolol xumo ah oo idan liidata maadaama la ka guda jira waqti roobaad waanayo isku kooyo koran xanuuna iyo kumideyn malaariyada iyo waliba xano kala
wali afiskay gobolka shir jiraad shirkaas oo hay baaq aan andirahay inay idaa samafalka ee ku holgalay gobolka iyo degmadaba maadaama degmada Birdaale xaaladdu isku deganta wali hay'adaha samafalka baaq aan kadiraane shacabkii degmada Birdaale fog iyo deegaanada hooskooda waan la diiday xil roobaad aan barakacyaalahay ee kaamatay kasoo wanaayna walhooy iyo lahayn iyo meel iyo jiifadan walaabi in dhisnaayeen roobkii miigaanka ay ku burburiyeen maadaama xilligii roob miigaanka deegaanada ku qubaday walaa yaraa ay rahaayeen hoojo ku guheen tan khaasatan hay'adda WFV wali codsi indiraane waqtigii in ka xasaasiyad badanayti oo dadka reer baad jiidahay oo abaaraha ku roori degmada kasoo wanaay waqtigii beer abuur lagnaado fadhiyo walaagii iyo rarahadayaan oo kaar haay yaan siib shoonaga tiin ku guhan tiin buugdin lan baahan beer ma falo maadaama sinyalka gudan buuti deegaanadu roob ku ogna roobtiina yaraayti alxamdulillaah roob badan deegaanada degmada Birdaale hoos ku qubadeen dadkii dhongna beer abuur iyo wala anbahan marka wari islaamaga hay dhawaantumba ee shacabka degmada Birdaale deegaanka hoos kooyeenba ee maardi walaan ku muujiyayna jiyalkii dheeray iyo walaal la rahay oo nolol lahay oo la ka nool imadi beer abuur la diiriyo walaagi noo gohen marka insha Allah taala hay'adaha dhamaamo wali baaq aan ka diraanay waqti aan ka dornaayti roobab in jaayde deegaanka ugu badan lambaan oo roob ku gudin bis u sii baan dhamaati marka wari fadaana maadaama in kama hadnagaana hay'adaha samafalka sidii garab istaagahay oo soo biyan shacabkaas baahadahan ku roori hay'adihi garab sulumi dadkii ilaa ay hadda badanti oo mudir roobtin gurreeti oo mihiyor oo deegaanka qabato oo degmada deegaanka hooskooda ka qabato oo beero ka abuur dhatan marka de maadaama beer abuur iyo waraag la deeri dadkina aad iyo aad ku la cusayeen ee walaha ku gohay marka hay'adaha khaasatan hay'adda WFV iyo hay'adaha baarti la tawli ku cusanaa in dadkaas wala ay hadda ku fadhiyeen linki si iyo mardii iyo nololiyo maarayaan beero joona nabad ka falada hay'adaha kale oo yoon wali qosaan kaamamkii degmada Birdaale ee dadka barakacyaasha ka soo gunaay xaaladii aragay tan roob miimaan ayaa ay arada ka qabday wala ay daashay dad ka qaadi marka dadkaasna in la handeer hooy wali hoggaan iyo meelo jiifadaan hay'adaha iyo wali wal karsadaan in maarada degdeg lahan ka diirsi gudahan hay'adaha samafalka ayaa baaqay ka wajahay marka wali fadaana in jawaabtu ay codsigeedan la ku jawaabo wala ninka dorana walaagi Birdaale nool lahay Birdaale dhibaato ku jarna baan eedan maardii dad iyo shacabshe ay walaal jeedan baan dhagadaan insha Allah ta'ala tan ilaahay ku rajeyn in shacabkaas degmada Ruug ee deegaanada hooskooda abaaraha ka dhufadeen hatan ilaahay maadiis ee naxariista ilaahay ilaali iyo siyo beerajo ka faladan iyo beer baahan ka falna ilaahay ku diireen badarkaas iyo taa wuraan ilaahay ruji ilaahay diirsi ku diiro iyo nolol faylka abuurdan nolol faylka falada iyo aan baahanayn badarsho han deer saasa ma arday la dadkan iska reebe laakiin hoob ma dib beerogi iyo roobti kooti wala lagu gooyi dhibaato badan ka wajahan shacabkana wali ka dajiyaan insha Allah ta'ala una seemo ilaahay seemo gun ku baad una seemo gun una qeyldaantaana wadaan wal alla walaagi oo degmadan kooyan insha Allah ta'ala sidii hor dhaan u dhiibani iku daraga dhiibana marka wali fadaana in iyo shacabkana is amniga iyo horumarshi iyo walaajay ku shaqeey gudaha shacabka iyo dhamaan odayaalka deegaankana wali in ka baaqana iyo nabadil ku wada shaqeey